umfanekiso wekhulu elineshumi elinantathu. Kwangaloo mini abafundi ababini babehamba ngenyawo bephuma eJerusalem besinga kwidolophana ekuthiwa yi-Emmaus. Iintliziyo zabo bezibuhlungu kakhulu. Babengekaqondi ukuthi uYesu uvukile ekufeni. Ke babehamba bethetha ngokufa kwakhe. Besathetha njalo uYesu ngenkqu wasondela wahamba nabo. Phofu bembona nje kwasitheliswa kubo ukuba bamnakane. Ke yena wahamba nabo wabachazela ukuba uKristu ebemelwe kukufa ukusindisa abantu ezonweni zabo. Bakusondela e-Emmaus abafundi aba bameme uYesu ukuhlala nabo. Kwathi besitya, uYesu wathatha isonka, wabulela, wasiqhekeza, wabanika. Aqabuka ke amehlo awo. Yini, nguYesu ngenkqulo. Kwangoko wathi shwaka yena kubo.